Unaweza rewind nyimbo unaweza repeat ila maisha una play mara moja tu. Wolo, wolo. Hili jiji sheria zake kama msitu, sipokula utaliwa wewe leo siku. Free my people from struggles za kila siku. I drink double to that, furando kila kitu. If you got no love, basi hauna utu. Wapo mbwa mwitu, kila mtu sio mtu. No, you got some ideas in your head. This message might change your mindset. Kuna vitu utapitia and you won't forget. Kuna vitu utakwambia utoe kwenye match. Don't sweat it, bury it inside your chest. Kisicho kuwa utakukomaza to be the best. Movie unaweza rewind ndi nyimbo unaweza repeat ila maisha una play mara moja tu. Mara moja tu. You only live once. Movie unaweza rewind ndi nyimbo unaweza repeat ila maisha una play mara moja tu. Mara moja tu. You only live once. When your haters come to check you kama hauko fresh, make sure you wear that smile first. And make sure you counting every blessing. Make it worth it, every breath and nothing less. Chukulie poa poa too. Things might not go the way you want to. Work so hard and make yourself useful. When you start to get some money, life is beautiful. Kuna vitu utapitia and you won't forget. Kuna vitu utakwambia utoe kwenye match. Don't sweat it, bury it inside your chest. Kisicho kuwa utakukomaza to be the best. Movie unaweza rewind, nyimbo unaweza repeat. Ila maisha una play mara moja tu. Mara moja tu. You only live once. Movie unaweza rewind, nyimbo unaweza repeat. Ila maisha una play mara moja tu. Mara moja tu. You only live once. Mara moja tu. You only live once. Mara moja tu. We only live once.
Classic music. Classic music.